M Record.
Nació una finegue, negue, 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 Johnny. Negue, 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 negue. Nació una finegue, negue, 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 Johnny. Negue, 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 Johnny. Oya wanangu jamani leo, 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 leo bala. Naona paka isi wangu kajipodoa kakifa. Jamani leo, 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 leo ninoma. Demu nitombashia simwachi ndo atakoma. Naona videge wako wengi, sijui ondoke na nani. Kule namuona Viki, huku namuona Asha kipindi. Hizo tabia sipendi, kucheza kichochoroni. Jikunje juu ya kiti tuonyeshe mambo hadharani. Mama, hapo hapo unakunja goti ka unachuchuma. Marika kipiga biti kipande kicha. Kwa mbele shitwa kijoti jifanye unaka. Kibishi king'ang'anie kiti jifanye unaka. Naviona videge nege 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 Yoni. Nege 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 nege. Naviona videge nege 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 Yoni. Nege 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 nege.
Oya masera Mariamu akicheza chula miguu yote yaeka juu. Usiombe akikali ya chupa lazima utasikia.
Nauliza uyo chula anani, ona ameka mata chini. Ana tiki sama tiki 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 tina sigala mdomoni. Bona hatu elewani, apakari utana nani. Sia ipingu ya ipingi kia taondoka na mimi.
Kumbindi on the mix.
Wote kimbe tena kuna dada kuna dada kuna dada deki. Kuna dada kuna dada kuna dada deki.
Oya kuna deki siku wa shina kubambia wota koma. Wesi ndo wewe ukisikia nundo kucheza unajiona noma.
Asi simwachi. Na bambia 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 simwachi. Na bambia 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 simwachi. Na bambia 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 simwachi. Na bambia 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 bambia.
Avuido pa.
Na mama konki yake.
Anakubali mwanangu atemeke. Anakubali mwanangu wa mabimbo tishano. Anakubali wanangu watanga mkwani. We muza ochuba mtoto Chimo Nondo. Anakubali wanangu mwanamongo papaki sandula. Anakubali wanangu ngombe shenzi Kongul. We professional DJ Manifelo.
Na DJ Kipipa, Kipipa.